bintuma ntambula mpolo omuganda kyayita okusuuba mulisaako nebbali sigwa mu biwonko pulaane zange nenzireka bwentyo mu makuuna ndwawo okubalumba bantu bange mbeera nnoonyereza ku byantumwa kale ngoloka n'ekiro mu matta nsejjere bwe lubeewo olusozi era n'endulinnya nze ndi mulenzi wanda simmanya amakoona eyo ebeera ttooki emulisa gye ndaga bw'atyo n'omuwala aliba omufumbo omukadde akimanya kyali ku luggya era omusanga nnajji ng'amufubyeko asobole okumwawula ve mu bidula abenga bimbala musizza nnya bandera n'abe mmamba situbidde naabe bulami mami wange ne ssebo bonsaba beesibe bajja bakyuse ku magumba agali b'enjole ate okuzaala kujagaana mutuusizza gwe bameka abagumba wadde mu bufumbo nze siribazza muntu liccyo bantu bange ne bwe ndibeera mu bulumi nja kusimba akati mu luganda kwe kuteesa lyettu lyennina guno nditadde mu gita eyagalwa abantu koola abakulu n'abata abatannaba ebyange byampolampola okupapa kwa nnema bensengeri gyerimu n'akaboozi k'oluganda ke nnaleese sabye kafuuka ettaala emulisa buli abuze nze naganye kitaffe okwewunikanga waakinga omusaayi gwe tukyali mu nsi yaŋŋambye mwana wange ekyangwako bwe ntuuko kirowooza nfuuwa mu n'oluwa emikwano gyanfaako dda bwe twasomanga olumbe lwali ajja obusuulwa n'endutenda ne kabanda eyali asigaddewo naye n'asibwa nensulika omutwe nga bwe nsaba omutonzi anfunira omukazi anamponya ekiwubwe tuzaale n'abaana era nfuna emirembe kufiira ku mugumba beeyazadde beeyawudde mu bukuku lwakubuna nga n'abatudde abasatu beebendeemu endowooza amaka amateefe yagagwamu kale atutuuza bwatyo kumpi agatta ekika nti baana bange mwagala n'ennyoze nnabazaala omusanze obuzibeera munnenyanga muli bamusaayi gwange abeebula ate si musango gwabamu okuva ebunaayira muli balulira lwange mwenna n'omuto okujja kwa nsi yaleeta omuto bayonka nyina yazaawo omwana nzaalidde omu bwe ntyo ne nkusembeza omusaayi gwange sikusooka nnyina namujja mu njala eyagwa buli omu n'engeri yajja si ya mirembe misango gy'abannyammwekka ababasuulawo naye oluganda kwe kuteesa okuva leero mufuuse ba musaayi gwanjo abeebuula nze mujjanga ne mulya baganda bange n'engeri gye tutaweera nsaba tuteese oluganda kwe kuteesa sikweyiwa musaayi ab'omuddemu eky'okubatemba mukwata ebisi nedda sigyeginyawo tekyendabya ekisinga tubeewamu ng'akaluma ennyama olanga kibi nnyo bantu bange tugadde Uganda ze nnasoma nnyo ebyedde okuva mu bagenzi baayiyanga amasanyu era ne babaawo nga kye banoonya lwe Luganda n'omusaayi obutazaayira ddala hawa ne munne gira n'ennyiikiramu bamaama abatuzaala be baleeta oluusi engeri yetukyamya eyandibadde ayamba ate okutugatta kale akulaga mweboolereza okola ebitajja omwana wa nnyoko ye waddeko abanaakalandira kuba ne bw'aba afudde mwawula bijja nze naye omwana wa ssebo ogugwe musaayi kuba akuteeseza mu Luganda okuguma ennyo era nga n'amaka amalungi ebigavaamu ku saidi ey'abawala b'obufumbo abalenzi nga ffe atuuse okuwasamu bw'otyo basooka kubuuza lulyo kimuva ekyo n'olukiiko lw'ekikake lulituula nakyo ndikwata ku mpagi nga nkibabuulira n'oweekanyika emuduuma akimanyeko gyemasaka eriyo oluganda okuluzaawula oluganda kwe kuteesa sikweyiwa musaayi ab'omuddemu eky'okubatemba mukwata ebisi nedda sigyeginyawo tekyendabya ekisinga tubeewamu ng'akalume nzemu ajisabane yambi chokumbulirira yangamba sulaiti kati okuzemu oyo jajjawo mukazazala kitawo olumbe lwa muli akatonda yasazeewo nalowooza okwetugira mu myaka gyange ng'omuntu omukulu mbanda z'okuswala nensulika omutwe nga bwensaba omutonzi afunira omukazi anaponya ekiwubaalo kye nali neetaasa kwe kuwasawasa laba bwe nja neekuuma ate allah naagera gye nkomya okuwasa n'okuzaaliranga ab'ebbali eggana ly'abaana nswadde nnyo naye oluganda kwe kuteesa nkufubyeko nti okwebuula nabinjiwamu bwe bukyayi n'okumanya muganda wo nti ayisibwa atya kitaawo gwazadde abeera mwana wanju era abateeseza mu luganda mbasaba nnyo omukutte munyweze ensobi erivaawo n'owobukiiko mutuuze si kwe kutyera kw'omukulu abato oyita obalaga ettaala nze mbadde ssendi ow'omuli owa myoyo masita omutendeke mu bintu byennyumya abanjagala akambako olugendo tuli biddamu okubanja kudda mangu mundabire nedda mbeera mugamba nti oweewange shadi yamutumidde nnyo abanjagala akambako olugendo tuli biddamu okubanja kudda mangu.